stage, wash card your wap around. No na no faces, no na true fans. Why can fix my shoelaces? Illicit trip, me catch up with different cues versus. Ne book a home come mama, na kuta good meal. And only za papi wana, na mjibwa wana deal. So let it go real, nyumbani in mahala special. Na keep change, na polipa bill, kuna leo na kesho. Kwanje no na love, kwandana triple fresh. I see the taji sababu pindi ya kiamoku hate. Inani disturb, yes na frustrate. I guess such is life. How you doing, friends? Isn't this where sound like the whole new halisia? Takujib, who need friends? Kwalo na ushangilia. Pindi ni kianguka na kumia na uchukia. Pindi na pepatia, ushistukia na kunkimbia. Wengine hugulia maumivu kwa wivu nkipiga tu. I guess maisha yako fair, fair, fair. Kwa mano chokelea tumboni. Pindi nkisi kamata mbifu na some vivu waku. Share, share, share. Bado na spinning loss. Nataka doko shindi. Nataka twini sote. Huso fumo vya mavingi. Nenombia mikos. Ni utoto mwazidi ya. Wano support is with the one on social media.
I have friends and friends before you go. I have friends and friends before.
Friends before.